What?
No.
Come on.
No.
I do miss you, right?
No, seriously.
I really do.
Don't do that.
Come on. I miss you. Please, babe. Flag out the recipe.
Yeah. Ukianza mautundu tumina washa sigara. Cheza kizungu kwa nyimbo kama siara. Twende chini ya uvungu, juu kama tiara. Tachezea rungu, sicheze na mze kibara. Mtoto mashallah, hauna papara. Mwanaume za kijuma necha, hakuna kulala. Kijike na kidume tu, hakuna mafala. Mwizi atapigwa kimya kimya, hakuna mikwara. Twende maabara, tugende Ifakara. Tukachonge barabara, tulonge lugha zetu visiwani na zabara. Yahe, salamu alaikum hewala. Na kusalimia, hata kama ukinio na fala. Piga double double, bezi na kimara. Wache wale chapo, mina kula mshahara. Songs kwenye cargo, kasongo utawala. Kubwa au ndogo, ipi ongoze msafara. Weka mautundu mini lose control. Waite wa sungu tukalishe mavisho. Femende boga boga chuma mchicha. Aurambe peremende sulisema weni teacher. Girlfriend mini ndende joto pige picha. Nje kuna kaswende mchuchu ngeji feature. Mtoto kijibwa mtam kama ice cream. Unanipa tiba na usiku ni nice cream. Kama nimekula wida na ripuka high steam. Kama kicho kimepinda na jikuta wasim. We mtoto buwana wa moto sana. Mtoto unalana, mtoto mnyama. Ini ndoto ama, bona joto sana. Domana, mikoko inaongo sana. We mama, tulipotoka ni chocho sana. Usilete mchosho, ukisha kula kopo nyama. Leo na koko tana, tunaongo sana. Hakuna kuongo pana, kwanini tulitongo sana. Weka mautundu mini lose control. Waite wa sungu tukalishe mavisho.
Shitty, I love you.
Shitty, I miss you, yeah.
I should be, you be, no, be, no, too.
Shitty, I miss you, yeah.
I should be, shitty, I love you.